Pumba. Oh, na 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 na. Kwanza nipokuona tulikutania ba, nikakuomba tukae wote ila ukakata. Hili ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo. Hadi wado nikakongoja, nikazidi kujikongoja. Ila nachokuomba mama, nipenda japiki dakika moja tu, nikwambie nachotaka. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzio sina raha, I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzio sina raha, senja garangu kutwaleka. Umbo, leka kuyo veranya, kanduzi Kongo konda. Keza kumtima wanje Umva, umva. Leka kuyo veranya, kanduzi Kongo konda. Keza kumtima wanje Kangongorele. Akama Kangongorele. Kukuba kama Kangongorele. Kukuba kama Kangongorele. Kangongorele.
Yagalo kuba kama Zenire chama Ono kume vyama Seka kue chama chari.
Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzio sina raha, I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzio sina raha, senja garangu twaleka. Kwanza nipokuona tulikutania ba, nikakuomba tukae wote ila ukakata. Hili ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo. Hadi wado nikakongoja, nikazidi kujikongoja. Ila nachokuomba mama, nipenda japiki dakika moja tu, nikwambie nachotaka. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzio sina raha, I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote. Mwenzio sina raha, senja garangu kutwaleka.
Big up Tsunami, producer Case, one ticket up, Biebe Cool, alongside Edith K, member. Soul Touch Production. Oh, nobody can touch. Oh, nobody can compare this. East Africa.
Documenting this.